Yanukulu okusaba kwange kakugulire kabisi kwiti kakutonere dia wange zirizeko nume wolumye nsuubiza ndi kusuubiza mubuli kimu obutagana mbuulire walumako manye munywanyi mbuulira nditegeera uwe wakyamu okukulira obwama bwaffe tebatugwa mu bufu nyagaza bumalirivu kuba nze sigwa bbeeyi nyagaza bumalirivu kuba nze sigwa bbeeyi
sitera kusuubiza ne situsa kakasa munywanyi sirina na kigero kyenkuwa wokoma ku mukwano guno nja nakukyakazangako bebe wange ekyo kyonkikusuubiza njagala obeere emirembe
njagala tewali agana njagala obeere emirembe weyagale tewali agana sala nesimbi ofune sikwagaza nnaku yonna ofunire na mudoola zokka yetagwa bbeeyi
munango gwana ne rubenzi ovuge ogere balikowa
ogaggawale bebe wange oyitimuke obe muganzi kuba oli mulungi omutefu omugonvu ate omuyonjo toyomba so tolwana tovuma muntu nkubagwosooza tebali kusanga nti oba obakine muntu wange lekambe nga naawe kuba oli mulungi omutefu omugonvu ate omuyonjo toyomba so tolwana tovuma muntu nkubagwosooza tebali kusanga nti oba obakine muntu wange lekambe nga naawe
Muto wangere kamenga nawe
Muto wangere kamenga nawe
Muto wangere kamenga nawe
Muto wangere kamenga nawe
Tovuma muntu ntiobo musoze
Tovuma muntu ntiobo musoze
Toyomba era tolwana
Toyomba era tolwana
Tebali kusanga ntiobo bakine
Tebali kusanga ntiobo bakine
Oli mulungi era omugonvu
Oli mulungi era omugonvu
Kusanga ntoba mukine
Tari kusanga ntoba mukine
Sembera tutese supa wange Tia bebe wange Njaga love sweetheart Ngabulichi mugwenze Jukira kama ke wampagika Kafuko mjulisi
Nakuka mengeri mpisa za fe Tia bebe wange Bocho nombala yo kwe mubyona Sikutenda nze Nkweitira kala yange Mukumya sotyo Oli mulungi Omutefu Omuyonjo Ato mugonvu Watayomba Otolwana Tovuma muntu Mpagosoza Nebali kusanga Tiobo bakine Muntu wangere kamenga nawe
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 Tovuma muntu ntiobo musoze
Tovuma muntu ntiobo musoze
Toyomba era tolwana
Toyomba era tolwana
Kali kusanga ntiobo mukine
Tebali kusanga ntiobo makine
Oli muyonjo era omugonvu
Oli mulungi era omugonvu Tebali kusanga ntiobo makine
Respect, Joe Paulo Cafe.